Ake sibheke incwadi kaLuka 15 siqale nje ukufunda kuverse 11 kuze kube 17. Lapho ngifuna sibheke khona ngokubuyela enkosini, kushuthi ngokuzisola komuntu maqede abuyele enkosini. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yayisithi kuyise, "Baba, ngimike isabelo sefa esiqondene nami." Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku engeyiningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude. Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe. Yaqala ukuswela. Yayisikukhonza komunye umuntu walelozwe. Yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Yafisa ukuyisuthisa ngemdumba edliwa zingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe sekusile kuyo, yathi, "Bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha." Amen. Manje mntu kaNkulunkulu, usathule ulalele kanye nani nonke. Sizwa lapha ngamadodana amabili, ikakhulukazi indodana engithanda sikhulumisane ngayo, indodana encane eyahlala yahlala phakathi komzi kayise, yayisinquma ukuthi izibona isifanele ukuziphatha, yazibona isifanele inkululeko. Yacela kuyise isabelo sayo, maqedane yajokola yahamba. Manje engifuna sikubheke kakhulu kuyisimo sayo ngesikhathi isizanelisileke ngalokho eyayicabanga ukuthi kuzoba kuhle nokuthi kuzoba impilo enhle kuyo. Isiphumile esandleni sikayise, yawushiya umzi kayise, yahamba yaya ekudeni. Sizwa-ke lapha manje isifike lapha yasaphaza lonke ifa eyayiphume nalo kwabo endlini, yalichitha isenalutho esandleni. Cisha ukuthi ngisho nabangani basebeqala ukuyibalekela-ke manje, basebeqala ukusuka-ke eduze kwayo. Manje-ke siqonda kahle, noma-ke ungaqondi, kufanele ukwazi ukuthi abantu abangamaJuda bangabantu abangayithandi ingulube, bangabantu abangafuni nje ukusondelana nayo. Kodwa sizwa lapha ukuthi le ndodana encane yathola umsebenzi wokwelusa izingulube, into eyakhula kwabo iyazi ukuthi ayifuneki endlini kwabo, kodwa uma isisekuhambeni ibonakale isiyalusile. Akugcinanga-ke lapho, kodwa ithe ilapha yahlaselwa indlala. Uma ihlaselwe indlala, iswele ngisho nokuthi indlani, yayisifisa ukudla lokhu kudla kwengulube, kodwa phela khumbula ukuthi yayingenayo imvume yokuthi ngakudla lokhu kudla kwengulube. Isiswele ngisho nje nokudla okudliwa zingulube, yayenqatshelwa ukukudla ngoba phela kwakungaqondene nayo, kwakwelulinganiselwe, kwakuyileshene elilinganiselwe izingulube. Ake ucabange lo muntu, awucabange lo muntu ophume nefa kwabo, awucabange lo muntu ukuthi usehlupheke kangaka ukuthi useswele ngisho nokudla angahla kudle, kodwa ukhumbula kwabo endlini ukuthi kwabo bekumiwe kahle, kwabo bekukhona ngisho nezisebenzi. Useyanquma ukuthi uma sibheke uvesi lapha ukuthi uthe sekusile kuyo, yathi, "Bangaka abaqashwa bakababa." Yebo, umuntu kaNkulunkulu, noma ubusumfulathela uNkulunkulu sekukaningi umshiyile, sesiside isikhathi wamshiya, kodwa namhlanje awulalelele livesi uvesi 17, kuthe sekusile kuyo. Kusho ukuthi kwabuya emqondweni wayo, yathi, "Bangaka abaqashwa bakababa." Nawe-ke umuntu kaNkulunkulu namhlanje, noma uNkulunkulu usumshaya indiva isikhathi eside, mhlawumbe wakhula ngenkolo kodwa wayilahla, uNkulunkulu uyakumema namhlanje, uyadingeka ukuba usondele kuye. Ake kuse nakuwe. Siyabonga ukwazi ukuthi iNkosi izokusiza nawe namhlanje. Asikhuleke. Siyabonga Baba wethu iqiniso lakho, siyabonga isimemo sakho nokusibelesela kwakho njalo, ungadinwa yithi. Sicela lokhu ngomsindisi wethu Jesu. Amen.